Kate kama uroni pajana
Usini njime nivariki wako mwana
Nyumbari kwetu mindo baba mindo mama Vipi kama ili jezi langu likizama Usinache naria Kipindi iki mindo na kutegemea Najua unanisikia Dua iaraka Mungu wangu utanijibia
hey. Nishike mkono, nishike mkono nisidhalilike nishike mkono baya sinifike nishike mkono nisidhalilike nishike mkono baya sinifike
Yani mimi riziki yangu babatu babatu Siwezi kula paka nichekwe na watu Yani mimi ngumu kula milo mitatu Nisha kuwa story na disi wana watu Na kamba kinsema kindiswa tajua wenye Ila nachojua mimi apana kumba we Mungu wangu Usineche naria Kipindi iki mindona kutegemea Najua unanisikia Dua iaraka Mungu wangu utanijibia
hey. Nishike mkono Nishike mkono nisidhalilike Nishike mkono Nishike mkono baya sinifike Nishike mkono Nishike mkono nisidhalilike Nishike mkono Nishike mkono baya sinifike
Loaded more.com.ng